Paalamenti olwaleero yaakukungubagira abadde omubaka w'ebizinga by'e Kalangala Helen Nakimule. Nakimule yava mu bulamu bw'ensi ku lunaku olwa Sunday mu ddwaliro lya Alexandria Medical Center bwe yali agenzeyo okufuna obujjanjabi. Olunaku olw'eggulo disitulikiti y'e Kalangala lwe yakungubagidde Nakimule era omubiri gwe ne gukomezebwawo e Kampala. Omubiri gw'omubaka Nakimule olwaleero gwakuleetebwa mu Paalamenti ku ssaawa nnya ez'okumakya okusobozesa ababaka n'abantu ba bulijjo okubaka eriiso evannyuma ku mubiri gw'omugenzi. Paalamenti ku ssaawa 8 yaakubeera n'olutuulo olw'enjawulo okusiima emirimu egyakolebwa omugenzi. Ekiteeso ekisiima emirimu gy'omugenzi kyakuleetebwa gavumenti kisembebwe akulira oludda oluvuganya gavumenti Joel Ssenyonyi, nga mu lutuula luno ababaka baakutandika na kuganzika bimuli ku ssanduuko omuli omubiri gw'omugenzi olwo okusiima emirimu gy'akoledde eggwanga bwe kutyo okugende mu maaso. Sipiika wa Paalamenti Anita Among bwe yabadde aggalawo olutuula lwa Paalamenti olunaku olw'eggulo yasibye ababaka okubaawo okusiibula omubaka munnaabwe. Sipiika yajjukizza ababaka nti ng'ababaka basaanidde okukuuma obumu n'abasaba obutakulembeza nsonga ya bibiina.
And I want to request members, you are all mothers, you are all fathers, this is your first home, and since it is your first home, a problem on one of us is a problem on all of us. When it is a problem on any of us, there are no parties. This young lady has left behind a daughter. She has been a single mother with a daughter. As Parliament, that is our daughter. We must build that culture.
Omubiri gw'omubaka Nakimule bwe gunaggibwa ku Paalamenti gwakutwalibwa ku kitebe ky'ekibiina kye NUP nga bwe gunaava wano gwakutwalibwa mu maka gaabwe Namungoona. Olunaku olw'enkeera omubiri gw'omugenzi gwakutwalibwa mu Ekeresiya y'Abasodokisi Namungoona okumusabira ng'eno gye gugenda okuggibwa gutwalibwa e Luweero gy'agenda okuziikibwa ku lunaku olwe lumu olwokuna. Nakimule ye mubaka w'omusanvu mu Paalamenti y'ekkumi n'emu gwe yakafiirwa nga kuba n'okuliko eyali sipiika era omubaka owa Omoro Jack Bolanya, eyali omubaka owooya North Charles Engola, eyali omubaka omukyala w'omu disitulikiti y'e Dokolo Sisiria Ogwal. Abala kuliko omubaka omukyala owa disitulikiti y'e Kisoro Sara Mateke, omubaka omukyala owa disitulikiti y'e Ngora Stera Isodo, omubaka wa Kawempe North Muhammad Segirinya, n'omubaka w'e Sirere County Patrick Okabe.